manje abazala badede lupinku lile mina manje namhlanje ngibuye namhlanje ngibuye ekhaya namhlanje ngibuye namhlanje ngibuye ekhaya nathula nina manje nathula nina manje nathula nina manje shoniwe yini la
Sorry about food.